bad game.
I can fix the score.
Do Neymar.
For the last time, repeat it again. I will beat you. Mouse malapa.
What a kafanya he trap.
Kuwakati sasa hivi anakata, we amoki sasa hivi anamoka. We akati sasa hivi anakata, we amoki sasa hivi. Sena kivinje kalimasha inu gari, kalimasha masena, kalimasha inu gari, kalimasha masena, kalimasha inu tum, kabebe ya namchupa. Kalimasha inu gari, kalimasha masena, kalimasha inu tum, kabebe ya wani leo, leo, leo stamudi ya sigara. Nataka nikate tungi. Boni leo, leo, leo stamudi ya mtungi. Nataka nivote gancha. Wese iraki vije kwa pisa dari. We ajena kubarake mama Musa. Songo shaka maturifu kwa pisa dari. We ajena kubarake mama mudumu. Songo shaka wanangwa meliwa wame kunywa pombeo. Masela metinga wame vuta gancha. Wanangwa meliwa wame kunywa pombe. Masela metinga wame vuta gancha. We wapo tika tika.
Wa wa.
Wapo tika tika.
Wa wa.
Wapo tika tika.
Wa wa.
We wapo tika tika. Tuko vibe tira lira tuko box. Tumejipata lete kali choma nyasi. Selebuka na mkononi na glass. Watoto ndogo wakipima mada case. Goja tulewe. We tupombeke. Goja tulewe. We tupombeke. Wana JD Wax na webo nataka pombe umeanzali ni kuleo. Wana dihi kubwa na webo nataka tungi umeanzali ni kulewa. Oni wangu pombe, pombe, pombe. Choma choma tungi, tungi, tungi. Waya baba nikishalewa uwasichagui pombe. Nikitinga sichagui sigara. Waya nikishalewa uwasichagui pombe. Nikitinga sichagui sigara. Lete gongo jet, lete kombucha. We kwenye vibe, lete busha. Mixa shabab. Lete gongo jet, lete kombucha. We kwenye vibe, unipe busha. Mixa shabab. Wanangwa meliwa wame kunywa pombeo. Masela metinga wame vuta ganja. Wanangwa meliwa wame kunywa pombe. Masela metinga wame vuta ganja. We wapo tika tika.
Wa wa.
Wapo tika tika.
Wa wa.
Wapo tika tika.
Wa wa.
We wapo tika tika. Sela bado nonye seme panda vipi pombe kichwan. Bwanye seme panda vipi ganja kichwan. Bwanye seme panda vipi pombe kichwan. Bwanye seme panda vipi ganja kichwan. Bwanya ibilisa mepanda mweote mwepis. Cheza piano ilo apona this. Shetani ya mepanda mweote mwepis. Cheza piano ilo apose. La saga rumba ino. We saga rumba ino. We saga rumba ino baba. Rumba ino. We saga rumba ino. Lumba sera baba tulika po baba. Tulika po tunde. Tulika po mama. Tulika po tunde. Sera tulika po baba. Tulika po tunde. Tulika po baba. Tulika po. Na JD Wax ndo mzamini. I got you manager Kimbo simtoto. Watoto chalize moja. I got you lobby furniture by the way. MK Finance dribble incapacity. Sherman Cage you can follow down.
We pota, pota tena.